Kwanza mwambieni atumeimelia kuniona asije ofisini kwangu. Nikimpa mtu heshima yangu asiponirudishia nachukua kwa nguvu. Kwanza au niwezi kiserikali, loja, au niwezi kwa era, loja, au niwezi kwa mademu, loja, au niwezi kwa uchawi, loja. Na kama unabisha, nipe mkono tushindane. Na kama unabisha, nipe mkono tushindane. Na kama unabisha, nipe mkono tushindane. Kama unabisha, nipe mkono tushinda. Si unajiita jeshi, nipe mkono tushinda. Unasema sikutishi, nipe mkono tushinda. Yana kutoka matusi, nipe mkono tushinda. Unazalau wanzilishi, nipe mkono tushinda.
Atia, 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 atia.
Wika,
we dada unajiita kumbi kitandani mshamba. Kungwi yani wezi kupia msamba. We dada unajita kungwi kitanda ni mshamba. We kungwi yani wezi kupia msamba. We uyu dada kikupare wa kile wanataka tina. Yani wezaki wanaenda mbele peke yake anarudi nyuma. Azaitena, azaitena, uyu dada azaitena, azaitena. Alafu nasikia unaloga, kuna mganga kiungule. Niweza kwa napuga kukuo nafuga mizukure.
Wika baba,
wanangu nomba kopa shupa mavi. Kama unalamba nomba kopa shupa mavi. Kama unalamba nomba kopa shupa mavi. Kama unalamba we ni kupeni.
Nipe mkono tushindane. Nipe mkono tushindane.
It's in Brazil Record.